downloaded from ilovezedmusic.com.
Shimo mulwendo lwandi kutinde kwa isha ichintu lelo ushikwete kwa kuchisanga na kushikwete nalolesha bantu abashingu Kalia uwasu konshibu mona
Kaka nimwe
Nimwe
Yesu
mila
nimwe Nimwe Nimwe
Nimwe
Chetekela Kaka nimwe
Nimwe Que la mubantu nativa langa fua aya ama pange yandi taya bombela ngavantu nelolesha oh nangu pepeshani mfufumu ke na mundi Fijinja, ifintu elio fiko selako Hinde,
kaka
nimwe Nalole shaguli
ya kwe
Nasumila
nimwe
Oh, dadi
Chetekela
Oh, 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 oh.
Chetekela
from ilovezedmusic.com.